228 exclusive.
Ah, it's bad man alive.
Yesakinzibasinjine mungerinine muntu chabe mwali bakobulema sotinga yambande nosiyocheza na batini wewaikato mutima
Nita viambamo na futi Bake viga ni kufuna na futi These days na mafoni suma yanka Baby geo na lema nupapata Libi ni katumeko wa pasta kupapata Iwe ushe umagani zawala Chikondi chavavidi na vonge na monitiva Ni makukonda na weka umaziva Elo mafuto ya mabwela noenda Ni kujaila na kuleka kupenda Yuma number one wene basa kila wonsi Chikondi chatu ni Jay Z na Beyonce
Nine mungeri nine mungeri Tuchabe mwali bako budemba Sotinga yamba neno siyo cheza na bati niwe wa ikato mutima
Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba Ushe uka kwane shokuta mpefutuwa na Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba
Hey you chill out, gotcha Swagga swagga swagga
Shokuta mpefutuwa
Yo, nearly lost it Munga prodigo sani na kumbuka na madels tenzo chatu mankana Still feel that hate when I think about you Holo waka bwele ni wanga wa deo is you Apa, life inakosa suzi wache Ela, second chance diye ni pempache Si wose watikonda ilo suzi wache Nikalanga na pawana iwe suzi wache Yeah, are the words, baby check it out Ushe waziwa vena tina pitamu Ushe waziwa vena una pitamu So Uziwa
sindine mungeri nine muntu chabe mwali bako budemba So tinga yamba neno siyo cheza na bati niwe wa ikato mutima
Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba Ushe uka kwane shokuta mpifutuwa na Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba Ushe uka kwane shokuta mpifutuwa na
Uziwa Tuchabe mwali bako budemba So tinga yamba neno siyo cheza na bati niwe wa ikato mutima
Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba Ushe uka kwane shokuta mpifutuwa na Ushe uka kwane sholo lwendo na kamba Ushe uka kwane shokuta mpifutuwa na
True story Mocha Breezy Agatilo on this one Alongside
Swagga Swagga Swagga
Mr. Andrew Tina C Respect Mr. Jose
Avasova on the beat
Zazzymusicblog.co
It's 228 exclusive